radio ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda numwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga mwihariko muri sanga ku ijwi ry'America ikiganiro mutegurirwa kandi mugezweho nange Venuste nshimiye Imana. Umwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane, umwana w'umukobwa wari ufite imyaka ine yarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi yitwa Nyirahabineza Annonciata yabaga kwa mukuru we wari utuye I Remera ku Kimironko aho bavuye bahungira kuri Stade Amahoro. Nyirahabineza Annonciata atuye mu karere ka Gasabo, umurenge wa Ndera, akagari ka Mukuyu, umudugudu wa Kigabiro.
Nagize ikibazo cyo kuburana n'ababyeyi, uvuga ngo twaburanye icyenda na kane, ubwo kuva ubwo nabanaga na mukuru wanjye nyuma ya Jenoside, aza kunsiga ahantu nyine muri Jenoside. Amaze kuhansiga, Jenoside irangiye naje kumenya amakuru y'uko yapfuye we, ahantu nari ndi ndahava njya ahandi nyine, twabaga ubundi I Remera, Kimironko. Bitambaye nibwo naje muri uyu murenge wa Bumbogo.
Hanyuma
havuye mu murenge
yego mwabaga ku Kimironko?
Twabaga ku Kimironko nyine, Remera bahitaga Remera, bahita Kimironko ariko mbere hitwaga Remera ku isoko.
Yego ndaharuzi. Muri mirongo icyenda na kane wari ufite imyaka ingahe ya Annonciata?
Nari mfite imyaka ntabwo nzi ngo yari ingahe, ariko ngereranyije n'uko nibona ubungubu zigereranya nabaye nari mfite byinshi.
Ababyeyi bawe uribuka amazina yabo?
Ababyeyi ntabwo mbibuka, kuko uwo mukuru wanjye twabanaga yanzanye yambwiraga ko amakuru nari mfite yarambwiraga ngo yari yarapfuye ngewe kuko nari mutoya, we yarashatse ahita ntwara kujya kubana nyine nk'umwana muto wari usigaye mu rugo. Uwo mukuru wanjye twabonaga yitwaga Ibiramu, niyo mazina nzi. Nkibuka n'undi nawe wo mu rugo witwaga Stefani.
Ibiramu yari afite umugabo?
Yari afite umugabo.
Umugabo we waba uzi ko yitwaga?
Umugabo ntago nabyibuka, ariko numva hari yitwaga Nimbari Manuel, ntago namenya ngo ninde, ariko ndumva acishirije banze baramwitaga Manuel. Yari umugabo muremure y'igikara ukuntu. Aho namenya ngo yitwaga nde, ariko ako kazina Manuel kajya kanzamo, niba ari byo nimaje nimo ntago mbizi.
Yari afite abana mukuru wawe?
Yari afite umwana umwe.
Wambwiye yuko nyuma ya Jenoside wamenye yuko yapfuye?
Yego.
Bakubwiye ko yaguye he?
Ni uwo mugabo we yaraje kundeba aho hantu yari yarasize we. Ahageze asanga ababyeyi twari kumwe baramubaza nyine amakuru ya mukuru wanjye ko batari kumwe, yari atwaye ako kana ku rutugu, yari umwana nk'uwo mwaka. Niho arababwira ati mukuru we yarapfuye. Noneho baramubwira bati umwana ntabwo twamuguha, wowe ureba n'uwo mwana uhese, genda uzabwire famiye ko umwana ari hano. Ubwo rero mu kugenda ntabwo yagarutse.
Ntabwo wibuke izina rya mama wawe?
Mama ntabwo nibuka, ntabwo namwibuka, ariko icyo nibuka cyo ni uko tuza anzanye nyine mama amara gupfa we. Nibuka ko twanyuze ahantu hari mu ishyamba rinini, twagenzemo umwanya, nibuka ko yari yampfunyikiye n'agasheke. Narakariye turi muri bisi icyo gihe. Nibaza rero aho hantu mu ishyamba twaciye ntunamenye ubwenge iyo nshishoje mu ntara z'igihugu cyacu, nibaza wenda yaba ari nko mu sinzi intara yariyo, ariko twaciye ahantu mu ishyamba.
Ntabwo utekereza ko hashobora kuba ari muri Nyungwe?
Ni ishyamba rinini twaciyemo, nanjye iyo ndi kumva amakuru numva iryo shyamba twaciyemo ryashoboka kuba ryaba rya Nyungwe, wenda se nta yindi nzira mbona irimo ishyamba rigari rirerire nk'ishyamba twaciye.
Bikaba bishoboka ko ukomoka mu ntara ya Rusizi ahahoze ari prefetura ya Cyangugu?
Byashoboka, iyo nshishirije nsanga wenda ariko nabitekereza, ariko nkabura amakuru afatika.
Ubwo niba muri mirongo icyenda na kane wari ufite imyaka ine, ugenekereje usanga wari umaze igihe kingana iki utuye I Remera? Wari uhamaze umwaka, amezi atandatu?
Oya, urumva twarazanye tumaze kugerayo, twarabanye tumarana nk'umwaka. Maze kuba ka kana kakitari impande y'undi mwana kakamurera, nibwo yampaye uwo mumama, n'ubundi Jenoside yabaye turi kumwe onge mufasha umwana urumva nari maze kugera urebye cy'imyaka 5
no kuvuga rero yuko genocide yabaye ubana n'undi muntu ku kimironko ntabwo ari ukibana na mukuru wawe
yego
nawe yaratuye ku kimironko ariko aguha umuntu kugira ngo umufashe umwana none se ko wari umaze kugira imyaka 5 ushobora gufasha undi muntu umwana uwo muntu wafashaga umwana izina rye urarizi
ndarizi ariko yitabye imana ntawe
ukiriho yitabye imana ryari
yitabye imana nyuma gatoya naravuyeyo twaje kubana ubuzima buranga undi mama twari twegeranye mu gipangu aho hafi aho we iwabo hari hano muri kano karere ntuyemo ahita antorokesha aranzana ntabwo namenya ngo yapfuye mu wuhe mwaka gusa naje gukurikirana amakuru bambwira ko yapfuye
hanyuma muri 1994 hari ikintu wibuka cyabaye icyo gihe wari ufite imyaka nyine byeranyije ntabwo ugifite ine nkurikije ibyo numubwira wari umaze kugira 5 cyangwa 6 hari ikintu wibuka cyo muri 1994 hari cyo wibuka ukuntu wabo wararokotse
yewe uko mbyibuka nuko twahungiye muri stade i Remera
yego
tumaze guhungiramo inkotanyi zadukuyemo batujyana i Rutare tugeze i Rutare nyine twabayeyo n'uwo mu mama n'ubundi twari kumwe n'ubundi mu kugaruka niwe twagarukanye ubuzima bwaje kwanga nyuma aribwo naje nyine njyana n'uwo mu mama wu uko nawe amakuru nzi nawe twabonaga aho mu gipangu arareba aravuga ati uyu mwana yahuye n'ibibazo reka mujyane yo kuguma kubabara ujyana uko nguwo
wakuze udafite umuryango kuva wagaruka uvuye Rutare ugaruka i Kigali ubaho ugira umuryango ukurira ariko udafite umuryango wawe nyirizina kubaho nta wawe wa hafi ufite wabibaye hute
byabaye urugendo rurerure rukomeye nawe urabyumva kuri iyo myaka nari mfite nagiye mba muri famiye zitandukanye iyo twabanye neza aho navuye birenze nyine mbona binyubiye nkakomeza byimuka mbese nari meze nk'intware itagira abayeho mu buzima bukomeye gusa famiye yamfashe nyuma yamfashe neza bambereye ababyeyi pe n'ubu nta kintu nabasiza ariko nyine ibirenze mbonye famiye yanjye nyirizina byansinyiza
ariko se iyo famiye uwo muryango wakureze ugukunze ukagukuza hari inyongera y'inkunga ya leta wigeze ubona nk'uwarokotse genocide yakorewe abatutsi
nagiye nahuye muri icyo gihe nari ndiho n'ubundi nigeze guhura n'ikibazo cy'uburwayi bukomeye handi nageze aho byari bikomeye baramfashije barije baramvuje ngo nabanyitayeho hahandi niyo ntagira leta cyangwa nafarije uwo mukira kigega ntabwo ubu ngubu mba nkiri kuvuga mba narapfuye ibyo byose nabifashijwe n'iyo famiye nari ndimo nayo nayishimira ntako itagize ngo barengere ubuzima bwanjye bambungabunge nk'umwana bari babonye wari ufite ibibazo n'ihungabana
gushima ababyeyi nk'abo ngabo ntibigomba guhagarara bajye bahora bashimirwa kubera ko barerera u Rwanda barerera n'Imana niba hari umuntu uwo mu muryango wawe ukumva akaba ari Rusizi akaba ari hakurya cyangwa se nyuma y'ishyamba tutazi wanyuzemo ugaruka uza ku kimironko uri umwana w'imyaka hasi 4 hasi gato imbere ya 94 niba hari uwawe ukumva muri kanyino kanya nicyumva ushaka kumubwira
namubwira ko ubu ngubu mu rwego ngezemo ndi umumama urumva nanjye mfite umwana nyita mama mfite umutware namubwira kuko ubu aho mpagaze mu cyiciro ndimo ndaho gusa ikibazo cyo mfite ni uko ari muri iyo famiye ntayizi naho mu buzima busanzwe ndaho
icyo ushigaje ni ukubona undi muryango witwa uwawe ukawubona nawo ukawongera kuri uwo wakureze ukisanga iwanyu nyirizina ndasaba cyane kugira ngo Imana izashoboze ikiganiro agasaru kabura gatuzaguhuze nuwawe waba akiriho. Nyirahabineza Anonsiyata, ndagushimiye cyane kuba waje mu kiganiro Agasaro ka Buraga. Mpifurije amahoro y'Imana. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'irindwi, umwana w'umuhungu wari ufite imyaka irindwi, Biramahire Jean Felix yaburanye na se mu gihe cyo guhunguka. Yatahanye n'abandi bavandimwe be na nyina. Biramahire Jean Felix atuye mu karere ka Bugesera, mu murenge wa Mayange, akagari ka Gakamba, umudugudu wa Kavumo.
Impamvu naje mu kiganiro nagiye ahantu mwari mwahuje umwana wari warabuze ariko mumuhuza n'abiwe, ubwo bituma nanjye mba numva nababwira ikibazo cyanjye nagize cyo kubura papa.
Papa wawe wamubuze ryari, byagenze gute?
Twari dutuye muri Congo, nkambi ya Kayindo, turi guhunguka tuburira ahantu bita Mugunga.
Ubwo hari mu wuhe mwaka?
Ushobora kuba ari 1994, uko twahunze muri 1994, tunguka 1997.
Wowe wari ufite imyaka ingahe muri 1997?
Kewe nari muto ariko duhunguka, nari mfite nk'imyaka irindwi, kuko ndabyibuka ndanamuzi neza rwose, nuko twaburanye ndakuzi.
Mwaburanye mute?
Twari turi guhunguka, noneho mba nyine yari mu kavuyo k'abantu, turaburana nyine bisanzwe, abantu bari urujya n'uruza, noneho twari abana benshi, twari abana bageze muri batanu, bamwe urumva yagiye gushaka nk'amazi n'ibyo kurya ntiyagaruka.
Hanyuma usigarana n'abavandimwe bawe?
Abavandimwe banjye, umukuru muri twebwe yitwa Kuradusengera Idafonsi, bakundaga kwita Rubomoro, umukurikira yitwa Nsengimana, bakundaga kwita Nsenga, ngo nanjye nkakurikiraho, nkakurikirwa na murumuna wanjye bakundaga kwita Tota, ariko kubera twari tukiri bato yitwa Jean Bosco Rutimana. Uwo bari bahetse yitwaga Ngabanita Togene, ariko noneho akaba we amuzi ku kazina bitaga Kabyogo.
Abo bose bariho?
Bariho, na mama ariho. Ariko urumva ntabwo twagize ububasha bwo kwiga, urumva umuntu kurera abana bangana gutya ni umupfakazi, ntabwo byari byoroshye. Nibyo baje kugera mu wa kane, niyo mpamvu ari njyewe nsa n'ujijutsemo na baje gutanga itegeko, kuba mbese nta cyo kuba nkagira umuhate. Urwango twese turamwubatse uko turi.
Papa wawe yitwa nde?
Yitwaga Hitimana Elias.
Nta makuru ya papa wawe wongeye kumenya kuva wagaruka mu Rwanda? Nta muntu watashye ngo babwire ko yamurabutswa hanaha?
Abantu bajyaga bataha bakaduha amakuru, ariko tukayakurikirana tukabura gihamya. Ubwo rero ikintu cyatumye dushoboka cyane, hari umuntu waje aratubwira ngo bita Rugumbashi, mbese atwumvisha uburyo yari atubwira amazina yacu n'iki. Ariko noneho uwo muntu tuza kumukurikirana aramubwira ati ntimubizi neza kuko waduhaye amakuru ya nyayo. Aratubwira ati njyewe ndamuzi, turaba ati se waduha amafoto. Noneho aratubwira ngo ahantu bitiri Ubumashi ngo bagendera amadorari angahe ngo tuzamuhe amafaranga, urumva nta bushobozi twari dufite. Turaba ati mbese tukayamuha ugasanga ni umutekamutwe. Rero nibwo umuntu yaje aranyigira ati wowe uzashaka ukumi wagira noneho nkajya nkurikirana n'ibiganiro byanyu kuri radiyo. Ubwo rero hari umushuti wanjye nyine uriya muhungu bita Muhire yari yatumiye, rero niho twahuriye n'aba bantu, mbabwira ikibazo aribwo bambwiye ngo bazaduhuza. Mbona ko ibintu byanyu mbese ari sawa nka biri seri.
Yego, birumvikana. Ijwi rya Amerika twebwe turasobanutse, ntabwo dukura nk'abo bantu
cyane rwose. Narabibonye ku mugaragaro, abantu bose barumiwe. N'abantu bose babifataga nk'atari ukuri barumiwe. Bamwe banyuze byarakavuyo banafashwe n'amashusho, ariko kubera abantu bari benshi bamwe dutanga nimero mbese byaradushimishije cyane. nk'abantu babuze abacu, natwe tugira icyizere ko tugomba kuzababona.
Mwese abahaye nimero zanyu Eric bagira ubusa wari aho ngaho Imayange, mwese yampaye nimero zanyu niyo mpamvu ndimo mbahamagara. Ariko se
yatubwiye ko azadutumikira neza ngo tumutume.
Ariko se ubu noneho musigaye mwumva Ijwi rya Amerika kenshi
cyane? Rwose turaryumva cyane, buri ku mugoroba, buri mbese buri masaha yayo na mu gitondo usanga abantu bose amaradio cyane cyane inaha mu Bugesera mwihariko imayange usanga nta yindi radio bari kumva ijwi rya Amerika rigira amakuru meza ritanga ubutumwa bwiza buri kimwe cyose usanga mbese isaha yayo umurongo bose baba bawuriho usibye kuba utabyumva urumva bamwe baba bari mu rugo ariko amakuteri telefone twabo amakuteri bari mu matwi bumva ijwi rya Amerika bumva amakuru mbese yo hirya no hino ukajya no kuri Minzu ugasanga no kuri murandasi ugasanga amakuru yabo aho barahuza cyane
ariko uretse n'amakuru mwumva n'ikiganiro agasaro kaburaga
agasaro kaburaga nako njya nkumva ku cyu cyane cyane kuko nkunze kuba ndi mu rugo ku cyumweru niho ndakukumva niho mfatisha telefone yanjye ntabwo ndagufatisha ariko cyane cyane iyo ndi mu rugo nkunze kukumva cyane
uretse ayo makuru wahawe n'umuntu wakubwiraga yuko papa wawe ashobora kuba ari ikisangane ariko amakuru namwe mwiboneye ko atariyo ntayandi noneho afatika mwamenye ngo hagire ubabwira ati ashobora kuba ari
hano impamvu tutamenye ko ariyo abo bantu tukimara kubwira ko nta bushobozi dufite bw'ayo mafaranga n'iki cyo noneho urumva ntabwo bakomeje kuza kutubaza ati mbese ayo mafaranga muzayabona ryari ntimwayabonye cyangwa se wenda babe banaduhana nimero zo kuri telefone urumva mbese nitwara wese mbese aba bantu nimba ko kariwe yaradutumye arenga mu dukurikije ukuntu baje bafite umuhati baba barahatira isoko byanjye na kose kuko twabonaga ari n'abantu bashobora kuba bafatirwaga banadufasha ubwo rero kuba baragiye ntibongere kugaruka n'amatelefone yabo akavaho ntabwo nabizeye cyane rwose nta aderesi zabo bari baraduhaye izibye telefone batubwira ngo babahawe naha urumva wumve ko twe dufite n'umuhate baraduhamagaye batubwira ko baraje batubwira ko muri iyo minsi bari inaha mu Rwanda bari ahantu bita ku Nyundo ubwo turemera turibabaza turi abantu tutagira akazi turi aho ngaho turemera turibabaza njye na mukuru wanjye tujyayo ku Nyundo kuko turahura pe umwe muri bo ariko ubu batubwira ko ari babiri undi ari ibyumba urumva turahura uwo nguwo turavugana tumubwira uburyo tumeze mbese ntacyo tumwije kubwo bushobozi tutapfa kububona ariko ko tumenye amakuru kuko tukumva ko ari byo twakomera tukagurisha n'aho dutuye tugashyikirana
none rero mbwira niba papa wawe Hitman Elias akumva muri kano kanya niki ushaka kumubwira
ikintu nshaka kumubwira ni uko wose tumukeneye nka papa agomba gutaha mu Rwanda turamukunda kandi turamukumbuye abana be bose bariho mama wacu ariho n'abavandimwe be bose bariho usibye umwe wari umusirikare bitaga Stiriro wapfuye ariko yaba mushiki we bita Dansira abaho ariho n'undi mushiki we bitaga Nyirarukundo ariho wari ufite umugabo bita Silveri hakabaho ariho umukuru we bitaga Paul ariko we ari mu Bugande umugore we yarapfuye ariko abana be bari inaha mu Rwanda hakakurikiraho bitaga Sebazungu nawe ariho wari ufite umugore bita Oliva bose bariho bari mu Butara bose nandayambaje mbese abavandimwe bo bose bariho bitwa abo bita Bayamuremye bakunda kwita Mahinja nibo bakunda kwita Muzehe ariho bita Bihoyiki bose bariho na Nyirangaruye dutura bwabo bose bariho
Biramahire rero wakoze kuza mu kiganiro agasaro kaburaga ukomeze utegereze wizeye nkwifurije amahoro y'Imana
murakoze rwose abantu barabakunda cyane kandi ubutumwa bwanyu mutanga barabukunda cyane baranabizera cyane mbese mwababiri mishaje mutanga rwose zishimisha abantu
urakoze cyane
agasaro kaburaga
ndakira Monica Ingabire uje mu kiganiro ashaka makuru ya sekuru Ntamwete Ezekiyashi umaze imyaka 64 agiye Bugande umwuzukuru we Ingabire atuye mu karere ka Huye umurenge wa Ruhashya akagari ka Ruhashya umudugudu wa Rugarama
nzanwa no gushaka sogokuru wabo
uje gushaka sogokuru wawe
kuko amakuru baduha batubwira ko yagiye kandi akaba hashize imyaka myinshi bakavuga ko yavuye mu Rwanda yerekeje mu Bugande
sogokuru wawe yitwa nde
yitwa Ntamwete Ezekiyashi
bakubwira ko yavuye mu Rwanda ryari
muri 1964
uwabikubwiye se ninde
ni umuhungu we ni data wacu avukana na papa
bakubwiye ko yagiye i Bugande ajyanywe n'iki
bavuga ko yagiye abaye nk'ahahunze umugore we mu buryo bwo kugira ngo nyine hatazabaho ibibazo aragenda nyine ashyira igihe kinini nyine baramubura
kuva muri 60 kugeza ubu ni ukuba kwashyize imyaka 64 wowe nk'umwuzukuru we ni iki cyatumye wumva ushaka kumenya amakuru ya sokuru
impamvu rero njyewe nabyifuje ntabwo muzi kandi uwo mubyeyi yakomeje kubyara abandi bana akajya bikita nyine uwo musaza n'ubundi wagiye havuka ibintu by'amakimbirane bagafata abo bana babutsenyuma bagashaka kubamuha kandi atarahari kandi noneho tukumva ko ngo yageze muri mu Bugande agakora undi muryango njye rero nkabakwifuza yuko nubwo yenda we yaba yaratashye ariko yenda tukabonana n'abiwe bari iyo ngiyo nyine tukamenyana nk'imiryango
yego none amakuru mufite mwabonye bababwiraga ko atuye mu kahe gace ku Bugande
ngo ni muri Burembezi ubundi uwo mupapa yitwa Ntamwete Ezekias akaba yarabyaye yarasize umuhungu witwa Eliyeri Matabaro n'umukobwa witwa Madelena Mukandori nawe yarabuze ntituzi ahari akaba yarasize n'undi muhungu witwa Rwagatare Inosa bakaba bavuga ko aba Burembezi akaba yarabyarwaga ngo na Habyarimana Genosita niwe babyaraga uwo musaza wabuze
hanyuma se muri abo ngabo wambwiraga ko arafite abavandimwe harimo ba Matabaro na ba Rwagatare abo baracyariho cyangwa se baratabarutse
hatabarutse uwo Rwagatare Inosa Madelena nawe arabura hasigaye Matabaro
Matabaro atuye he
atuye n'ubundi muri Ruhasha mu karere ka Huye
ni nawe waguhaye amakuru
ni nawe wampaye ayo makuru fatanyije n'umugore w'uwo Rwagatare Inosa
wigeze se ubabwira ko iki gikorwa cyo kumushakisha unyuze ku ijwi rya Amerika mu kiganiro Agasaro Kaburaga ugiye kugitangira barabizi ko waje mu kiganiro
barabizi kuko uwo mama narabimubwiye arambwira ngo nta kibazo uzagitambutse hagize n'andi makuru bashaka nayatanga kuko nyine wumva nibo babizi cyane bo bambwira ko nta kibazo batanga andi makuru
none kuba amakuru mufite yababwiraga yuko ari muri Uganda Burembezi haje imyaka myinshi ashobora kuba akiriho burya abantu bararamba kandi n'Imana itanga ubugingo baravuye mu Rwanda ari umusore imyaka 20 ubu ngubu ari muri za 80 n'indi urumva rero yaba ari umusaza ariko nyine ariho babwiye yuko yashinze umuryango ayo makuru murayafite hari amazina nka rimwe se cyangwa abiri y'abana be mwaba mufite cyangwa se yuwo bashakanye
oya ntayandi mazina y'abana yaba yarabyaye dufite ni amakuru nyine abantu bagendaga batanga bavuga ngo baramubonye ngo yashatse n'umugore ariko nyine ntabwo bigiraga batubwira amazina yabo nk'uko twabyumvaga
ibyo aribyo byose abantu bari Burembezi bazumva ijwi rya Amerika bazumva ikiganiro Agasaro Kaburaga nibasanga uyu musaza Ntamwete Ezekias wakomokaga hari muri komine ya Ruhashya mu Rwanda yari muri prefecture ya Butare ubwo nabazabyibuka ibyo byahuye yagira ngo ni Huye ya kera kandi ntabwo byaba ari byo dufatire ku bya kera ashobora kuba yibuka n'abamuzi bazi ko yakomokaga Astrida ariyo Butare Iruhashya ni igikorwa cyiza ndishimye cyane kubona mwuzukuru uza gushaka sekuru abishyize mu rukundo niba uyu sokuru wawe uyu mubyeyi Ntamwete Ezekias akumva muri kano kanya niki wumva ushaka kumubwira ni irihe jambo ba utwaje umuryango ariko nawe ubwawe nicyumva ushaka kumubwirira
abana nyumva ikintu namubwira yuko mukunda nubwo namuzi kandi namubwira yuko nifuza kumubona kuko umuryango uramukeneye nyine hari ibyo yadufasha twanezezwa no kongera kumubona, turamukunda nubwo tutamuzi, ariko twashimishwa no kongera kumubona cyangwa se nubwo yaba yaratabarutse, turifuza kubona umuryango wiwe kuko abana biwe yasize mu Rwanda barabyaye n'abandi baramwuzukuruje. Rwose pe twanezezwa no kumubona cyangwa se n'uwo muryango we waba hari nawo tukamubona tugahura nyine umuryango ukongera ukagira ibyishimo.
Monica Ingabire wakoze cyane kuza mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Ndasaba cyane kugira ngo uyu mubyeyi wawe cyangwa se abamukomokaho bashobora kuba bari i Burembezi muri Uganda bakumve, hanyuma nibatunyuraho tuzabahuza. Ngaho rero ukomeze utegereze wizeye nkwifurije amahoro y'Imana.
Yego, murakoze namwe, amahoro y'Imana abane namwe.
Agasaro tugashake kazaboneka, agasaro tugashake kazaboneka.
Mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Hashize imyaka itandatu Modeste Munyengabo atandukanye na muramu we Sikubwabo Theo wavuye mu Rwanda agiye gukora muri Uganda, aherereye kwa Dakoma. Munyengabo umushaka atuye mu karere ka Rulindo, umurenge wa Rusiga, akagari ka Kirenge, umudugudu wa Kinini.
Amaze nk'imyaka irindwi, ariko amaze imyaka ine nta komunikasiyo. Muri iki gihe cy'iterambere hariho WhatsApp, hariho Facebook, hariho telefoni, twaravugana bwa munsi ku munsi cyangwa se wenda rimwe mu cyumweru, rimwe mu kwezi yagize akazi kenshi, ariko kuba nta komunikasiyo biraduhangayikishije kandi aratuza umuryango.
Yagiye muri Uganda agiye gukora iki?
Yagiye ari agiye kubaka, ari umuntu wari umujyanye, wari ufite kampani yubaka. Nyuma akazi karangiye yishakira kandi ariko nyuma ntabwo dukomeza kuvugana. Nyuma yaho gato turabura tubura icyerekezo.
Yubakaga nk'umuntu w'umumaso cyangwa se yubakaga yubakisha?
Yubakaga nk'umuntu w'umumaso, ntabwo ari kampani yari afite. Yagiye ari umumaso usanzwe, ari umuntu ufite kampani yubaka ahubwo umujyanye.
Uwo muntu wari umujyanye yari umuganda cyangwa se ari umunyarwanda?
Ari umunyarwanda, ariko mu kubura kwe nta ruhare bigizemo ko akazi kabaye gake k'uwo mugabo, kubera afite experience mu kubaka. Agenda yishakira kandi mu Bagande, animuka aho yari ari hafi y'u Rwanda, yagenda yegera Sudani. Kuva yegerayo Sudani ntabwo twongeye kumenya amakuru ye. Niyo mpamvu twavuze ngo duce ku Gasaro Kaburaga, kuko tujye twumva abantu babonye ababo turabugana tadushakira. Kuko ni umuntu nita avugana n'abafamiliye biwe bakavuga bati na mbese akawubwira ko kuva yatandukana n'abatamenye amakuru yayo.
Urashaka kuvuga uwamujyanye na n'ubu aracyavugana n'umuryango we?
Avugana n'umuryango kandi nta kibazo tumufiteho, ahubwo ni uko aho yagiye ahandi mu kugenda ashakisha yubaka ari bwo komunikasiyo yacitse. Nta ubundi we ni umuvandimwe wari ifite umuryango wari ugiye kumuha akazi, nta kibazo tumufite wenda ngo tube twamwitekaho ko ari ikibazo twagira.
Uyu muramu wawe Sikubwabo wambwiye yuko mwajyaga umuvugana mbere y'telefoni itongera gukora, iye ubwo niye itarakoraga, ndahamya yuko akomeje kumushaka. Ikintu mwavuganye bwa nyuma, gahunda yakubwiraga yari afite yari yo gukora iki, yari yo kujya he?
We yatubwiye ko akazi k'uwo mugabo yubakaga Uganda kagabanutse, akongera akajya yubakira Abanyarwanda bari uko bari bamukunze, abo bita ngo bararo bakunda korora cyane, akagenda bubakira amazu. Uko yavugaga ko imyubakire ya Uganda yo mu Rwanda bitandukanye, yagiye abereka nk'udushya akagenda yubaka. Nyuma yarangiza kubaka akagenda ajya ahandi gutyo gutyo. Ntabwo yari ufite kampani, ndetse yari umufundi usanzwe, abona ufatana inzu ziciriritse ntoya akazubaka, yayirangiza undi akamuha undi, yarangiza undi akamuha undi, aza kuva hafi y'u Rwanda agenda yegera hagati ya Sudani na Uganda. Hari niyo makuru duheruka, turandika kuri Facebook, turandika WhatsApp, imeri tuwapi nandikizi, ndetse hashize imyaka ine nta communication number.
None se iyo ugeze kuri Facebook uramushaka ukamubona?
Nyine ntabwo aboneka, fotiri icyo ariho ariko ntabwo ntabwo yandika turandika ntasize ariko yacyariho kuri Facebook.
Hanyuma se iyo urebye ubona yahari ifoto yahinduye, ubona hari ikintu gishya yanditseho?
Nta gishya kuko abaye yandika nyine ubwo natwe yatwanditse. Imyaka ine ubona nta kintu yandika, turandika ntasize nta kintu ahindura nyine ngo tubona ko afite amakontakti yenda n'abandi bantu wacu abanyarwanda bari bageze bakamenya na abatelefoni abo bakatubwira ati natwe rwose kuva yakwegera ruguru iyo ngiyo yegera Sudani ntabwo yongeye kutwandikira ntiyongeye kudutelefona kuko abari Uganda bo baratelefonaga bakanakugana nyine nabo baratubwira ati wapi natwe hashize iyo myaka tutamubona tutamenya amakuru ye.
Ni ugusaba cyane akaba akiriho akazumva ijwi ry'Amerika cyangwa se n'undi muntu wese watwumva we akabazi aho aherereye nubwo inshuti ze zitahaza ariko ntihabura n'umwe ndavuga ati ndamuzi nzi aho akorera ashobora no kuba yarambutse akajya muri Sudani akajya gukorera muri Sudani kubera ko naho hari n'ingabo z'u Rwanda zihari akagenda akurikiye gushaka imibereho ariko avuga ati hari n'abanyarwanda bahari nabo bamfasha burya hari uwawe haragukurura ashobora ari kuba atarashobora kubasha kubahamagara kubera ko nta nimero zanyu afite agihuze cyangwa se yarafashe icyemezo cyo kudakoresha Facebook kubera ko bitewe n'aho ari ashobora kuba adafite umuyaga nkuba uhagije cyangwa se nta na mudasobwa afite yamufasha kubikora cyangwa se niyo telefone afite atari nk'izo ngizo mwita touch zishobora kujya kuri internet ku byo rero yashobora kubandikira. Uko biri kose dusabe kugira ngo abe akiriho azumve aya makuru azumve iyi mpuruza yawe. None niba akumva muri kano kanya ni iki wumva ushaka kumubwira Munyengabo?
Namubwira ngo turamukumbuye, yari umuntu ubana n'abantu neza ku buryo tutamukeka ibintu bibi, yari umuntu uri mu Gifaransa, yari janti abana n'abantu wese akundwa n'abantu. Turamubwira ngo turamukumbuye, umwana w'umukobwa yasize ari muto yageze muri sixth form, aza no kumwana ambwira ati papa azaza ryari, kuko yatubwiraga ngo agiye kuza ntazi. Nuko nyine turamukumbuye cyane, muri make ari mushiki wari we mugore wanjye, aramukumbuye, yari umwana w'umukobwa yasize abaye inkumi gasize mu primeri. Turamukumbuye azaze rwose kuko yatubwiraga atagiye kuza, tukamwitegura bikaba nka bya bindi ngo none nawe naragiye Uganda gupaka saa twavugaga niba ari n'itike rwose kuko MTN Mobile Money ikoreye Uganda, avuga tukoherereze n'icyo ati we nzazo nzazo, ndacyari mu kazi. Turamutegereje kandi turamukumbuye.
Modeste Munyengabo wakuze cyane kuza mu kiganiro Agasaro Kabura gushakisha muramu wawe si kubwabuteo niba ari Bugande cyangwa se muri Sudani n'ahandi hose yaba ari, ashobora no kuba ari muri Kenya aho yaba ari hose akatwumva azatubwira ko ameze neza, hanyuma tugutumikire tubahuze nizaba ari ibyishimo byinshi. Hagati aho mu gihe ugitegereje nkwifurije amahoro y'Imana.
Kana namwe turabashimiye rwose kuba muduhaye umwanya wanyu kandi mukadufashanya gukurikira ikiganiro cyanyu, nkumva abantu babonye n'ababo emosiyo zabishye kandi tuzi ko ijwi ry'Amerika rigera ku isi yose. Niyo mpamvu naciye muri sisiteme ngo ndebe ko nashakisha. Murakoze cyane, Imana wawe umugisha, kandi akazi mukora ni ukuri pe, Imana igitabaye mu
urakoze cyane.
Urakoze namwe.
Agasaro Kaburaga
Radio Ijwi ry'Amerika, ikiganiro Agasaro Kaburaga umwihariko wa Murisanga mu kwezi kwa 11 umwaka w'1996. Abavandimwe babiri batandukanye bari mu nkambi ya Mugunga mu cyahoze cyitwa Zaire, umwe agaruka mu Rwanda undi ahitamo gusigara muri Congo. Uwatashye Sezirahiga Andrea arashaka uwasigaye amushishikariza gutaha. Sezirahiga atuye mu karere ka Bugesera umurenge wa Mayange akagari ka Kagenge umudugudu wa Taba.
Kinganye muri cyo kiganiro Agasaro Kaburaga na buze murumuna wanjye yari umusirikari ubwo rero yahetse muri Congo cyahoze ari Zaire.
Murumuna wawe yitwa nde?
Yitwa Munyaruyenzi Jean Claude.
None nta makuru ye uheruka kuva yajya muri Zaire?
Kuva yagera wenge nkavayo makuru ye yaheruka muri 1996 ukwezi kwa 11.
Icyo gihe mwari kumwe?
igihe abaga mu nkambi ya Mugunga nanjye nabaga mu nkambi ya Kahinga ariko twatubonaniye mu nkambi ya Mugunga bamaze kuyisenya
inkambi bamaze kuyisenya mwongeye kubonana
twabonanye nyine aho ngaho twabonaniye hafi no mu isansi
hanyuma mwavuganye iki cya nyuma yakubwiye ko agiye kujya he wowe wamubwiye kuganinye hehe
sinamubwiye ko ntashe mu gihugu wamubwira ati njye sindafata gahunda yo gutaha kuko yari mu ngabo zatsinzwe
yari afite irihe peti
na peti yari afite kuko yari yarengeyemo muri 91 mu kwa 10
yari akiri muto yari afite nk'imyaka ingahe icyo gihe
icyo gihe yinjira yari afite imyaka 25 twavutse muri 68
hanyuma se kuva mutandukaniye I Mugunga nta kandi gakuru ke wongeye kumenya
nta makuru ye nongeye kumenya ngo nyamenye neza feste amakuru y'ibihuha gusa adafashije
reka tubihuha tubigosore ayo bakubwiraga n'ayahe bakubwiraga ko aherereye he
icyo gihe hari wambwiraga ko yabonanye nawe ari kuja firaro ubwo ariko sinabifata neza kuko yambwiraga ngo ari kuja firaro kandi ziraro niho yari yaravukiye yari yaravuye ari mutoya yari yaravuye afite imyaka 4 gusa y'amavuko ubwo rero ntabwo yari ahazi
none mwari abanyarwanda mwari mwaravukiye muri Karehe muri Kivu y'Amajyepfo
njye nari naravukiye mu ntara y'Uburengerazuba mu karere ka Nyabihu uretse ko papa yari yaratujyanye kuri abana ariko akavukira aho ngaho muri Karehe ubwo rero twageze aho tuvayo ko twavuyeho mu 74
none nta yandi makuru yo mwongeye kumenya nayo ngayo gusa yababwiraga ko ashobora kuba ari yagiye Karehe ariko nabyo ugasanga atari byo
nta yandi makuru ye ubwo niyo cyatumye nshaka ijwi ry'Amerika agasoro kabuze nakomeje kugashakisha kera mfite amahirwe yo numva amakuru ya Muhire ko Muhire yabonetse ari mu kagari kacu ndavuga ni noneho ko abonetse nzabonana na Eric nino mezana rero bishatse n'izawe naraziguze ubwo bituma rero nkomeza gushakisha ngo nzasigunze Eric mbonye rero Muhire abonetse ndavuga ni ko abonetse kandi akaba abonetse mu kagari kacu kandi mu mudugudu wacu arimo yavukiye mvise na nyina noneho ndabona
uburyo nakubona wageze neza gutegereza ukaba igihe kigeze uje mu kiganiro agasaro kaburaga none rero mbwira niba uyu muvandimwe wawe akumva muri kano kanya n'icyo wumva ushaka kumubwira
cyo numva ushaka kumubwira nuko naba nyumva nawe yanyandikira yampamagara nakamenyesha ahari akiriho cyangwa se yaba atakiriho wenda haba hari uwo yaba yarashatse wenda mu muryango we nawe akasanzira kuko turahawe n'amahoro kuko yari azi ko umugore wanjye yapfuye nyine ubwo nashatse undi yifumbushije muri 2004 undi yari yarapfuye 1994 ubu rero utakiriho wapfuye ni mama na mushiki wacu mukuru niwe wapfuye n'umukobwa wanjye w'insa nawe yarapfuye
komera
n'abagabo babashiki banjye nabo barapfuye na mushiki wanjye harimo wapfuye n'abandi bose turahari ari barumu nawe mukuru we ari nanjye mukuru we n'abana bose mbese twese turahari n'abana ba mukuru we nabo bandi barahari abana bandi bose n'abandi bose barahari
Sezirahiga Andrea rero ndagushimiye ko waje mu kiganiro agasaro kaburaga ushakisha umuvandimwe wawe ngaho rero komeza utegereze wizeye nkwifurije amahoro y'Imana
nawe urakoze
Shaka gasaro kawe muzakabona rero Shaka gasaro kawe muzakabona Thank you.
mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'ine igihe abanyarwanda bahungiraga mu cyahoze ari Zaire Asinati Nyiranzeyimana yabuze umwana w'umukobwa akinjira mu nkambi ya Mugunga nyuma y'imyaka mirongo itatu aje mu kiganiro Agasaro Kaburaga amushaka Asinati Nyiranzeyimana atuye mu karere ka Bugesera umurenge wa Mayange akagari ka Kagenge umudugudu wa Gitaramuka
ikiganiro ikinzanyemo kubera ko nabuze umwana Imana ibagiriye neza akaboneka mukampuzana.
None umwana wawe wabuze yitwa nde?
Yitwa Nyirarukundo Marigarita.
Wamubuze ute?
Namuburiye muri Congo turimo guhunga.
Mwari mugeze he?
Twaha ahantu Imugunga ariko twari tutari twarema ngo tuve mu nkambi neza mbega twari tukigenda bamwe basubira inyuma abandi bagenda gutyo tutari twaremwa ngo tuve mu nkambi ariko ni nkambi twabagamo ni ya Mugunga.
Hanyuma se byagenze gute kugira ngo mutandukane?
Kubera ko abantu bari benshi mushoreye nikoreye mpetse umwana ubwo mbese birangira wabura wakebukaga gato neza neza ukamubura kubera abantu bari benshi cyane. Twari tukinjira muri Zaire tutari batari twamenya ngo inkambi tuzabamo nini ariko ni mwibyo bice byahigoma.
Ni ukuvuga ko winjiye muri Zaire utaragira indaro umwana ubura mubuze?
Ndamubura ku buryo Mugunga twari turi umwana yarariraga twashakiye mu ntuza mu bigo byakiraga abana turaheba ku buryo umwana yariraga ijwi uririye muri Burende nkumva ni we nkajye ndasangayika kugeza ngarutse mbega kugeza n'isa.
Ubwo yari afite imyaka ingahe Marigarita?
Yari afite imyaka itandatu.
Ushakishiriza mu bigo byose byakiraga abana b'imfubyi abana badafite ababyeyi badafite umuntu mukuru bari kumwe uramubura byose wabigezemo cyangwa wagiye muri bimwe muri ibyo bigo?
Ntabwo nagiye muri mu byahara hafi mu nkambi yo twabagamo.
Ariko uzi neza yuko hari inkambi nyinshi hariya hafi y'umujyi wa Goma?
Ntabwo byose nazigezemo.
Hari inkambi nyinshi, hari ibigo byinshi byakira abana badafite ababyeyi badafite abantu bakuru bari kumwe abo bita abana bagenda bonyine abo ngabo rero barakirwaga. Birumvikana niba umwana yarabuze mukinjira muri Zaire uwo mwana nta wavuga ngo yarwaye iki yafatwa n'iki? Nubwo bwose haje kuza ibintu by'ibirwara ariko uwo mwana ashobora kuba yarafashwe n'abagira neza bakamushyira mu kigo cy'imfubyi akaba ariho yavuye byanze bikunze agaruka mu Rwanda akaba ari aho ngaho mu Rwanda. None mbwira Marigarita, mumbwira uko yasaga, mumbwira uko yari ameze, yakundaga iki? Yari umwana birumvikana w'imyaka irindwi, yari umwana w'umukobwa utangiye gukina, utangiye kugaragaza ibyo akunda. Mumbwira yakundaga iki, yasaga ate?
Yari umuyumba, ntabwo yari inzobe kandi ntabwo yari gukara vishinzi.
None yari arambutse, yari ateye ate?
Yari umwana urambutse. N'amazina yacu numva ayo yari azi cyane ni amakirisitu na bene nyina, kuko yari nari mfite bakuru.
None azi ko wowe witwaga nde?
Azi ko nitwa Sinati.
Barumuna be azi ni bande?
Mukuru we yitwaga Mariya, Nyiramigisha Mariya, ariko twakundaga guhamagara ni Mariya. Hari uwamukurikiraga yitwaga Nyesi. Nari noneho hari n'abaturanyi, hari umuturanyi twari duturanye umumama bita Esperansiya, yari afite umwana bita Tumusifu, yari amuzi n'uwo bitaga Tumayini. Hari abandi twari duturanye umukecuru witwaga Elizabeth, ariko ntiyari umukecuru cyane icyo gihe, yitwa Elizabeth. Yari afite umukobwa witwa Rahabu n'umuhungu witwa Komiseri. Hari ba nyirasenge, hari nyirasenge witwaga Donata, hari witwaga Saverina n'uwitwaga Ntagisa n'Imana, hari na ba nyina wabo, hari uwitwaga Nyiramagayane, hari uwitwaga na mafishi.
Mbese ugarutse mu Rwanda wigeze uvuga uti birashoboka ko umwana wanjye yaba yaragiye mu kigo cy'imfubyi muri Zaire bakamutahana akaba ari mu Rwanda, utireka nshakishije mu Rwanda, ugeze ujya nko muri SOS ku Kacyiru ngo urebe niba uwo mwana yarahageze, hari wigeze ushakishiriza mu Rwanda?
Mu Rwanda hari ikigo twagiyemo turamubura, gusa hari umumama we uwo twaje turanye wazanye umwana wa mwene nyina we n'ubu ngubu ariho twaramushatse turamubura, ariko igihe kikagera pe nkasa n'uwibagiwe, ariko mbese nari mugize umubabaro cyane yanga kumvamo. None igihe cyagera naba nk'umwibagiwe, naba ndi gusenga simushyira mu isengesho nk'abandi, ariko igihe kikagera naba nsenze ndi kwatura amazina y'abana wanjye na Mariga arisengera rukundo bikanzamo, avuga nti rero Mana ni wehuze niba ariho, sinigeze menya ntanzi ngo yarapfuye ariho atazi ngo ababyeyi be bari aho banyira abamukomokaho, rero weho wa mubye ni wehuze nigihe nzamubonera niba ariho, nuko nguko no kugeza n'isaha nkibona muhire rero yabonetse nahise nanjye numva ngize icyizere, numva mfite amashusho yo kuzanahagera, nubwo basanzwe ari abavandimwe buriya komiseri n'ubundi twari tunaturanye hano nubwo turi haramunkanika, ariko amasambu yanjye niye aho ntuye baradikanyije n'iwabo y'ababyeyi.
None
rero ngiyeyo numva noneho ngize icyizere ko nanjye nzamubona igihe n'ikigero.
Yego, dusigaje umunota umwe, niba umwana wawe Margaret Nyirarukundo akumva, ni iki ushaka kumubwira?
Nagira ngo mumenyeshe ko ndi nyina mpari na papa we ahari na bakuru be bahari, ndetse hari nabo nabyaye nyuma atanazi, na banyirasenge bariho na banyina wabo bariho, mbese imiryango.
Urakoze kumuha amakuru, cyane cyane kuza mu gasaro Kaburaga umushakisha. Asinati Nyiranzeyimana, ndagushimye cyane, ukomeze utegereze wizeye, nkwifurije amahoro y'Imana.
Amena nawe rwose, Imana kugirire neza pe kandi izabaha imigisha myinshi.
Urakoze cyane.
Kagasaro tugashake kaza
mu nkuru ndende y'ikiganiro Agasaro Kaburaga. Ndakira Mukabagire Sorina, arashaka amakuru ya murumuna we Teresa Musaniwabo. Mukabagire atuye mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Kanombe, mu kagari ka Kabeza.
Muri icyo kiganiro cy'Agasaro Kabuze Kaburaga,
yego,
urumva na murumuna wanjye, murumuna wanjye yakundi kuvuga n'imbere muri 5 n'9 natwe tujya Burundi. Uranyumva?
Ndakumva.
Tujya Burundi ubwo rero dutahutse nabo bagatahuka, dutahuka twebwe dutahukira hariya ikabuga, nabo rero batahukira Intunga muri Rwamagana. Noneho tukajya dusurana namubona n'umugabo we barahaga, ariko ngo babaga Bugande ahantu hitwa Igitovu. Bari barakayeyo n'ibyabo byose n'inka zabo ngo ahantu hafi y'abapadiri ahantu hitwa Igitovu. Noneho rero turabana tubaye ahangaha mu Rwanda, hashize igihe ahapfushiriza umwana w'umuhungu, amaze kumupfusha basa n'abapadiri rwose kuko ngo bari barapfushije benshi nabo nk'uko kwanjye. Ubwo ngo bashidusubiye Bugande, mu Rwanda ntacyo tuhakora, ntacyo tukihakora, ngo bari basize abakobwa ba Bugande bashatswe n'Abagande babiri, simbazi n'amazina. Ubwo nari nzi n'umukashyaka we mukuru yarapfuye, ariko ngo yasize abantu. Nuko noneho rero ubwo basubirayo, bagezeyo uwo mugabo we yitwaga Yuvenali Murinda arapfa. Ndabyumva nza kubibwirwa n'umwana wanjye w'umupadiri wari ukera akiriho, nawe yaje gupfa.
Komera.
Yewe, ibyanjye mbikubwiye rero sitiragutangaza. Ibyo rero mwene mama ntari byose niba nariho. Nuko ubwo basubirayo ukufi,
hakundi ibyo numvise ngo umugabo we yarapfuye ngo abana be baramutwara bamujyanye Kampala umukobwa bamujyanye Kampala niho bari bari wari washatswe n'umugande sinzi ngo umwanya wa mama ariho nagiye yo mu gasaro kabuzi ari uko ngira yenda ntihabura igisigisigi ngo numve ko Tereza mwene mama ariho.
Irindi zina rya Tereza ni irihe?
Musanyi wapfu
mukamura abavandimwe
uwusigaye ni uwitwa Yudita Twagira Maria n'uwitwa Antoni Kamandi Kamandi twamwitaga Kamanda aramuzi nubwo nuko twari dusigaye mu bavandimwe be nabo bari basigaye uwitwa Meriki Uwegitani nabo yarapfuye yasize ariho yarapfuye umusaza wacu mbega nuko nanjye nuko namaze abana nanjye nuko sigaye mpagaze ku giti
komera. None ari wowe Mukabagire na murumuna wawe
musani
wabo muri abande
bayihwanye sehunyeza yagatanga ase baragamba umudigabo mama wanjye yitwaga Anastasia Nyiragahitira
baguhaye amakuru yuko ashobora kuba ari Kampala. Ayo makuru uyaheruka kuyamenya ryari? Hashize imyaka ingahe bakubwiye ko ashobora kuba ari Kampala?
Yemwe ayo makuru nayabwiwe n'uwo mupadiri atrapa wanjye yari ni Roma niko yabaga. Ubwo rero niwe we bwa mbere atrapa Roma kiri i Burundi ko twari twara musigi Burundi hanyuma rero abakenyi baza kumwohereza i Roma kubaye kuko yari ubutumwa. Ubwo rero mbere hose ni nawe warahiraga umwuzukuru we umukobwa wa Mukashaka yajyaga yoherereza uwo Tereza amafaranga amariye gupfakarira. Hari umupadiri wari w'i Bugande bari baziranye wari i Burundi niwe yatumaga rero akayamujyanira uwo mwana ngo yige. Bukeye uwo Tereza murumuna wanjye ni n'umuntu wakundaga kukunda Imana ba mu rusengero agira gute uwo murumuna wanjye aramubwira ati rero irorerere wa mukobwa yari ananiye ameze nk'uko yabaye indaya ntusubire gutanga amafaranga. Ubwo bikiraho ngaya amakuru yanjye ntayo makuru nakubwira.
Yego, hari ikintu ushaka kumfasha kumenya cyadufasha? Uwo mupadiri yanyuzagaho amafaranga w'i Bugande waba wibuka paruwasi byibuze yabagamo?
Ntabwo nyibuka pe, ariko ubundi we babanaga i Burundi.
Yego, uwo mupadiri izina rye urarizi?
Dekada. Ntabyo nzi, yari umugande abi Burundi babanye.
Babaga i Burundi muhe paruwasi ngo zabyishakire?
I Burundi uwo mupadiri wanjye yabaga ahantu muri Ngozi.
Ngozi, umuhungu wawe
nakigendera Ngozi yafungaga seminari ya Ngozi. Umupadiri rero w'inshuti ye sinzi ngo yararihiye.
Nzamushaka nzamumenya. Umuhungu wawe nyakwigendera wayoboraga seminari ya Ngozi, umuhungu wawe padiri yitwaga nde?
Umuhari Dikarengera.
Nzashakisha abapadiri babanye na Umuhari Dikarengera bazambwira.
Hari abapadiri bahari benshi babanye nawe n'ubu bahora bazaga kunsura batarafunga. Bahoraga baza kunsura babana nawe. Hari uwitwa Ezekiyeli wabaga igitaramuka. Hari uwitwa yari afite inshuti nyinshi Burundi z'abapadiri.
Birumvikana. Ndashaka cyane cyane kumenya umupadiri yanyuzagaho amafaranga yo kurihira umwana w'umukobwa kugira ngo agere kuri Tereza anyuraga ku mupadiri w'umugande.
Ariko uwo mupadiri w'umugande nanjye nuko ntakunze kumenya izina rye, nanjye nari namubonye ari umupadiri w'umugande w'inzobe. Sinakunze kumenya izina rye rwose.
Nzamwishakira.
Akambabarira nkagira icyo mbona.
Nzamwishakira nimubona bizatuma amenya aho Tereza aherereye, kubera ko niwe pfundo ry'amakuru, niwe ufite amakuru yatugeza kuri Tereza.
Uwo mupadiri se?
Uwo mupadiri.
Uwo nguwo w'umugande?
Yego.
Sinzi ahantu aherereye, ariko yari umupadiri w'inzobe. Aho yakoreraga misiyoni yakoreragamo sinyizi icyo gihe wanjye yari Burasira. Abo bapadiri b'i Burasira rero sinzi ngo sinabibuka n'izina ryabo.
Nzanyura i Burasira, nzanyura i Ngozi mu iseminari, nzashakisha kugeza menye
muzashakisha bakadiri bo kuri seminari ba yomwari turyandike karengera
naryanditse
bazari kubwira bakubwire nyuma uzaba bade ko hari umupadiri w'ubugande umugande bari bari kumwe babanaga n'inshuti kindi rero umupadiri ngo yari ari hehe
tuzabigeraho ntuvunike bisigaye bindekere ndasaba cyane kugira ngo murumuna wawe Tereza Musani wabo abe akiriho niba kumva muri kano kanya uyu ni wa munota ntanga kugira ngo mwandike ibaruwa y'urukundo hano ku ijwi rya Amerika mu kiganiro agasaro kahuraga niba Tereza kumva ni iki ushaka kumubwira
yo mene mama Tereza Musani wawe nkuri icyungwa mu ntege niba nyumva wamubwiye wago yewe sinabona icyo nakubwira Tereza niba nyumva nyagasana kanyumva uti aracyariho sorinya mukuru wawe njye mfura ya mama ntabwo nari mfura ya data ariko nari mfura ya mama nigihe bose babakurikiye uti ubwo aracyariho afite imyaka 90 n'ibiri ngiye kuzuza n'itatu niba ariho rwose azabyibura azajye baba we ndumve n'ijwi rye ndumve n'ahari
komera ukomeze utegereze wizeye wakoze cyane kuza mu kiganiro agasaro kaburaga amakuru wampaye nzayakoresha
igihe cyose mwumva muravuga abana baburiye muri Congo mwabitegereza ikagirangira nkumva nta gakuru ariko umugabo nari natumye yari yavuze ati nugerwaho abantu ni benshi nugerwaho tuzaguhamagana none nyagasani we none ngerweho
komera ni tubabaje kubona turatinze kuguhamagara ariko igihe cyari kigeze tugenda tuva kuri umwe tujya ku wundi
wamubwira ko Judith ariho kwagira Maria wamubwira ko Antoni Kamanda ariho wamubwira ko bakiriho
yego ngaho rero ukomeze utegereze wizeye nkwifurije amahoro
y'Imana yo nize ubu namaze kwizera
Benoît
namaze kwizera ubu ndumva ikiri ku mutima wanjye kiri wagenda kigabanuka namaze kwizera
yego rwose icyo nzajya ngenda ngeraho nzakubwira nimva ingozi nkagera iburasira abo nzavugana bose bazi nyakwigendera
karengera narinduzi ko byarangiye ubungubu nari naraje kwihebura
oya uzangaye gutinda ariko ntimugangaye guhera
ntanizagukomeze wa mugabo we rwose gushyireho ibyuma kuri nayo ibyuma
murakoze cyane
yego kuri rwose
umunsi mwiza mubyeyi
yego wakagira yezu we imana gufashe muri uyu mugoroba urane neza ibyame neza imana iguha amahoro
murakoze cyane ikiganiro cy'uyu munsi agasaro kaburaga hano kirangiriye mbashimiye kuba mwaduteze amatwi aho muri hose ku migabane yose y'isi abashaka kuza mu kiganiro mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'icyamba cyo kumuntu mushakisha ni 00122273463 mwongere gusubira mu nitonze 00122 7 4 6 1 0 naho utaha ngari kumwe na Felicite Nshimiyimana.